Bamanyi okubula muganda wammwe basuuliridde nnyo giriwe gye gyonnina obulamu era n'obwongo okufaanana nga bwe wadde ne mu mateeka amasawo batera okukikola omuntu afunirwa liibu alyoka awummuza obulamu omubiri obwongo n'ebiringa ebyo nange mbadde waka ku luno muganda wammwe muganda alonga eryo iva oluweddeko ngibase gamba gitaka tubulonde bannange ate ekiwummuza omulamu bwe kupulaninga ebijja wano omukuyimba woti wali asawula abasawo babanyaga sente okuyimba waliwo okuyige ogaddeko kuno okuyonkera eddala ngaffe kyetuva lwawo lw'abalabi yonayimba tonanoonya sente kati ddala olimba okyakulaba timujje mundabe ndi mu ngeri ng'eno songa okwagala teyakukaka abantu b'ensi eno baawula ekibanguyira suulwagwa n'atobya ebisubi ekimpowooza atyo katuma atayiranga nkuba kyokka weewuunya atatotoobaza essanja nange kyenva sidoma nakitya kalwati kalwolwo nga battukanga ente baana ba kitanga bammanya ebisoko ne bwe nkomaawo mu nkakasa enze basudde ayimba amakulu wadde saayagala mbe ntyo kikola lwakuba nkimanyi mirembera mutya nno bannange yobunini ekyobwavu kibinno bannange omuntu akuumi obwavu kyabeera takugambye ki buli muntu yandifunye ensimbi ekintu ekya tekizibu nnyonnyo yagala nnyinyonnyola obwavu omuyumba baavu bannange omanye ekikulembera omwavu basumbuyira entondo n'ebiringa ebyo omwavu kyagula olukubi omugagga kikulanga bina kubanga n'aguza omwavu amulamulira nnyini atunuddeeyo omugagga ssaayo omutima ku byapa byamulamulira musuubira obbigula naye gw'obanga amumenya babamanyi mukoma mukkebera olowooza obeerenga alamuza anaatunda yakulengezeza dda osasulanga omulalu kunsonga eyo abavunjulira omwavu lwafunye omukazi zibawaayiriza be bapaasa n'ebbeeyi ayoola najjuza ekibatu n'awaayo ng'aweze ne ku nsingo abantu baffe twali tubawa olukumi ne bw'owadde n'akusiima na nnyo nnyo omuntu akuumye obwavu yongerangako kiba kirina kumala omwavu kyasookeraku okubulwa omwavu alina ensonyi omusanga mu nsi ki n'empisa tebalina abaavu baba b'ekyawamu ngobba mu masente katonda y'abateeka wakiraba n'abamira ddala nga kiva mu ntegeka omwavu kaalonda ekkutiya ziggwawo n'adda ku ntegeka ya muntu banna Ngege chabu wazo mwavu Nagala nchikutegeze kati Olioboya ulo mwavu Nga wate chifana nichimula kesete Mwavu wakunya masanyu Agamu kazi nga ninjini kakola Kero mwavu wakunye sivi Abera ya galumbanya Adaba singa yo mwavu Uwe unyewe basinga nukazana Ninjogereno ya pechi Na baba kubire Kutia babu baba na maji Umwavu tanjima mpikolo Saba ya kalesunga kenda njikuwa Ningoeza gulo umwavu Zivira za itu wakota Ati umwavu lwala yorugwe Kacharula mzakao Kato ya titika nyisimi Wera doku sobulu tukula Bambi wazi mkile sibi Abambazi yesu mbabazi kwa kota Kanulwezi kubwa wafuji Sibi kabila ranyo nyo Yagaluzi sikanu mwavu Awatundwe vitwe viwera Kujaku seka nyivuli mwura Yoko kuitu mwababa kujerezi nyo nyo Chavu wazo mwavu Yaga lanchi kutegeze kati Yoliokoya ulo mwavu Bawati chifana nyichi mula kiseti Mwavu huli mwevi soko Binji nyone mitendele jiwela Waliwa ya kuwale simbi Katali nepulani ya seti Bande banyumiza kukulaba Mwavu hategese wali wafunye sende Beba tandikila woku chiri Kaya chari zizuna Ate wali wayafu walo wongo Kani wafune kutia ya sende Mabeji kachino beba buna wasao Kabaka laba wambuluri Ate wali wayafu wale shinene Nagate vizibu vyombiri Nagulwa siriji na magezi Habibi lakabi babu njinyo njio Ate wali wayafu wala maisa Gatala ya nikunye sente Nalukuru nefutwe njiji Mapa waiza mujuna Kusana vana babu walo mubisi Kambula mwenge chechi wangu ira Bandewe vano njizisi mbi Yabasa katapiti Kaloli oku kuito mwavu Omu wabiranga na gata Zite mbambe yukeni sana Unangene chido nekumera mchio Neke mkwa sinzobu kalia Noza nyusi sigala mbanga Bandanga bambe sibi Zizono na chela gane munda vika Elame mbe sibi Kwata utiribi wenji Tewunjika sisi mwabakazi Watina bata miragiri ya kuli Habeka bajembe la kuchibuga Nave mbondo mjulile Na wale kisija kwenyambe Matisa batu kuma nitaribi yangi Kusura no mwoto mbalire Kweza tulaba mjulile Nekunzibe tuwala na babiri Tuwala nubwa mbozi na tatuwa galiza Mwavu kawele mtu mulaba Diego mberaba zate babana Mwekanye zate mwauli mwimikuya Mwande mchifana njifana ni mamba Mwavu ama nitomunimba Nidobu gonirobu mutekebe nyo Watene mbita na mwamba manji Kyo ya menye kana ya menye kera wiri Andaba singa yu wafu Ipangaba zakara nyonyo Natali zikuwa na kusi Mtuwa seka nga munda Mbubwafu utabaza utiyo Mbubwafu walu yu mkazi Mamba mtuwe baba zara na mu Mbubwa na sao mutara Uruti zimisi na nubata chaiza Yate kugambe cho wafu Mulaba mulu mafaza Songa mubigote ya sasula Na hili ya wakakava mubafu kabezi Na mingadu ulezi kuitwe viraka Doza kakati kuna kakasa Yo wafu te wali ya buroga Kwa mumusa injini wazaru anavu Mwavukabiri mtu mwraba Yeko mbiraba zate mabana Mwekanyi zate mwawule mwemiguya Mwande mwajifana njifana ne mamba Mkati haba ulidebe nyuhu Mwivamu kamwa kapasu Uli mtu atandike ulutaru Kalua na wavali mwogu tanja uwe Kavuli wofu nye zibi Mwumutimo kole banga Uliwe mfunye chikumi Kama kumi ya satuzi vazigida wano Mwekwe chire nyo kukola Yaku waliwe ya mungu Atikuwa kuzenga wengambi Kujia kwevu kila benzi Watu wavute wali avuloga Kwa mumusa ingini wazaru anamu Wavula tutu wale kumpa sao Ni watu kita kwekulira pangeti Yali wale miyokuona Kakuri indi na fami Kayoku itibu mwafu Amu kuisa wafu kumye nyonyo Watabavu baline itondo Kubino temu yomba wanange Nenimba vijuna avanji Adesi sosola chimba likibu ilu Kuzina ulila kababu Mkukereza mwesenu Kimukuruwe valinu utewe Mwoku mwanja waka kabaliveleyo Kaluwa wekuli mkale Kamuwa wavu umulino kwa mwe Mwokere nukuzite walitabu Mwavalive wala mulituwezo tusi Zese makula basu Ululize na ibane basi Sulaka urumwe masaka Nineka nalia wakaze shirunji na vana
www.mp3ugandanmusic.com